Big Pinja Tello Caterpillar,
yeah, 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 yeah.
Onge Coco,
yeah, 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 yeah.
ETX.
Niaje bro, naona leo ni sato. Najua wezi kosa form, pande gani kumebo.
Siu kama hivi ukipitia liquor store. Ushike Johnny Walker ama una dive door.
Hai zote zote, anything zote tutakunywa. Bro, Hennessy, gin ama rula.
Leo tunapatika high schoolers. Ni catch and game mula, painting doro mula. Shots, 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 shots.
Bono umefika club bila mutu.
Shots,
ataka umerasto akutu.
Shots, 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 shots. Night iko lit, vibe iko fit. Hapa ni sherehe tu, sherehe tu legit. Night iko lit, vibe iko fit. Hapa ni sherehe tu, sherehe tu legit. Konga, kamata ka whiskey. Konga, shots leta mingi. Konga, kapenga ka willing. Konga, 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 kamata ka whiskey. Konga, shots leta mingi. Konga, kapenga ka willing. Konga, konga. Nje ya club ni malord zimepingo. Yende round kwanza pachia katagino.
Mi don mwana yompango ya pino. After bash kuna after bash but here we go.
Sherei kolit niko kwang na mapeng. Na wote wako top all 10 over 10. The rollie with the beast badman mi bazeng. Kwa meza ni na chupa 50 za champagne.
So kinipa na chwado something. Tuko bash na mababi mabobo shanti. Ya my sister, my brother, auntie. Na my baby wawe pa homo fike party.
Shots, shots, night iko lit, vibe iko fit. Hapa ni sherehe tu legit. Night iko lit, vibe iko fit. Hapa ni sherehe tu legit. Konga, kamata ka whiskey. Konga, shots leta mingi. Konga, kapenga ka willy. Konga, 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 kamata ka whiskey. Konga, shots leta mingi. Konga, kapenga ka willy. Konga, konga, konga.